ukuthi ingane yakho ihlale kuma online chat rooms namanye ama social media sites. Ngakho hlala nathi uzwe kabanzi la uhle nezomndeni. Sizokhuluma ngokuthi ingakanani inkululeko efanelekile nokuthi kunini la khona kumelwe kube nokuxwaya ukuze ingane yakho ivikeleke ebungozini engabhekana nayo. Angiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo lwakho lulethezeluleko eyiphatheka ngabaka focus on the family. Sizwe ngomama phambilini odingiseluleko nge-teenager yakhe uthe. Uthini umbono wenu nge-teenager eyibandakanye ne-social network kunye ne-online chat rooms? Sake ngafunda iy'nkulumo zamanye amathini kuma-sites ndodakazi yami efuna ukungena kuwona futhi abukeka enginabungozi. Nokho nginokusabela ukulahlekelwa ngokulawula ingane yami igcine iphethwe ngontanga bayo. Ngakube kumele ngikhathazeke? Umuzwa wobunembeza bakho bobuzali ungomuhle. Nasekubeni i-inthanethi iyithuluzi elihle elifundisanayo nelinamandla kwezokuxhumana. Kodwa sengaphinde ibe nobungozi ey'nganeni ezingama-teens engakaqondi. Ngokwe-study e-US, ingane eyodwa kweyinhlanu isetshenziswe kwezocansi online, imvamisa ngumuntu esuke ihlangana naye e-chat room kumbe ku-instant messaging. I-Kaiser Family Foundation isitshela ukuthi u-70% wabasebenzisi be-internet abayintsha ngengcaphephe bayithela kwi-pornography website. Bese kuthi ingxenye lezo zingane ziye zithi zadumala ngalokho. Sesizwe kaningi ngokudlwengulwa kwama-teens ngabantu abayizimpisi zocansi ey'hlangana nabo online. Umgogodla lana usekutheni yithi njengabazali esinomsebenzi ukuvikela iy'ngane zethu kule mikhuba yanamhlanje enyantisayo. Sikhuthaza ukuba ukusopha ukwenza lokho bese ufaka uhlelo oluphathekayo olungenza uthango endodakazini yakho. Qala ngokukhuluma nayo mana ngokuba responsible ekusebenziseni iwebsayithi. Kusona kwenzeka ukuthi nebala unalo ulwazi lwey'ngozi ezimzingelayo nayo futhi na inalo lolu lwazi. Menze azi ngobungozi obungaqhumbuka ingalindele kwi-inthanethi. Isibonelo, njengokuthi ngaxoxa nomuntu oyibiza ngentshelelezi yebhungu elincane elino-16 weminyaka. Kodwa ngokungazi uthola ukuthi lowo muntu uko-55 ngokwempela futhi uyimpisi eyake yavalwa ngamacala ezocansi ejele. Emva kokuba sobe nale ngxoxo naye, mtshele ukuthi uzofaka imigoqo ngokubuka kuwebsayithi akubukayo. Asikwenze kuphatheke manje lokhu. Thina la kwa-Focus on the Family sinombono ukuthi abazali akumele sanhlobo bavumele ingane ibe nekhompyutha ene-internet iyisebenze ekamaleni layo ihlale khona le khompyutha. Ngokwethu kuwukuthela upharafini emlilweni lokho. Uma kukuthi sona simo sakho leso obhekene naso, kumele ukuthi wenze uguquko. Kudluzela ikhompyutha endaweni evulelekile, ongaba isekishini noma ise-sitting room la khona umama nobaba engakwazi kalula ukuba abuke emahlomba ayingane ukuthi ikuyiphi isayithi futhi ibukani khona. Kungaba kuhle futhi ukuthenga i-software eyenza ukuba ilawulwe nguwe ikhompyutha kumbe ungene kwi-provider ekwazi ukumisa ama-website ongawavumi kanjalo nokunika umzali iso ukudeqa isimo. Akhona ama-software enza ukuba ubone konke uma ingane yakho kade ithumela i-email kumbe instant message ukuthi ibinaliqukatho luni. Ekwengezeni, usengaqapha ukuthi avele wonke ama-chat room awavakashelayo uwenze ama-safe chats akwazi ukulawula ngomdala ophetheleyo internet provider. Le host iyobika ngokuxhumana okubukeka kusolisa ngokomthetho qede bese i-blocker ukuba kungeneke kulowo othumela imiyalezo engafanele kwabanye. Kusemqoko ukuchaza ukuthi awufake lo guquko ngoba ulusa ingane yakho ngokungayethembi kodwa ngenhloso yokuyivikela ebungozini obuqhamuka kubantu abayingozi. Uma ikhalazi ithi kuwena uyiphucile ilungelo le-privacy yayo, yenze kucace ukuthi uzohlonipha konke ekwenza online nabangani bayo kodwa kubeke ukuthi njengokuba isencane isaphila ngaphansi kophahla lwakho, i-privacy yayo ayiwontararanta. Abanye abazali bathola kulusizo ukubhala internet contract ecacise ukuthi imaphi ama-site iy'ngane zabo ey'vumeleke ungena kuwona nokuthi zivumeleke ukuhlala isikhathi esingakanani online nokuthi zenze njani uma umuntu eyixoxa naye ebuze information e-personal kumbe asho utho olubenza bengazizwa kahle. Bobabili umzali nengane bamele ukuyisana le contract futhi bavumelane ngemphumela yobakhona uma lomthetho wezivumelano wephulo. Ngezinye insiza ezimbhalo zohlobo olufanayo cela ungene ku safamily.co.za. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.